kupenda
maisha yetu ikuwe blessed. Mama Kenya you're the best, tuongozwe na mapenzi pamoja till the end.
Exclusive from SureLoaded.com.